kiganjani umenichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Sikumbuki ya zamani, meifanya historia. Machozi yangu liputa, zile enzi nilipolia. Yule yule ale tuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule ale pigwa mijereti, ndo Yesu wangu. Yule yule ale tuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule ale pigwa mijereti, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu sikurudie.
Ulikonitoa ni mbali sana,
shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema ye,
shukurani zangu sikurudie.
Acha ninyamaze mana upendo wako umenisii.
Shukurani zangu sikurudie.
Tiyo viumbe vyote, hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu wakati niye ni mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova, macho yangu yako kwako, katu sitaogopa kamwe.
Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate.
Yule
yule alipigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Temewa na mate,
yule
alipigwa mijeledi,
yule
ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu
sikurudie. Umenitoa mbali sana,
shukurani zangu sikurudie.
Oh, nisipai lakini toto ni tukenda baba,
shukurani zangu sikurudie.
Oh, nasema asante ume.
Hata nikiwa sina chakula, isinifanye kusahau. Ulinilisha nikasaza. Hata nikiwa sina mavazi, isinifanye nikufuru. Na kusahau umeniweka hai. Ona wapo marafiki, wanakosa kula na kuvaa. Walalamiki wanakushukuru tu. Mimi nilikupa nini baba, cha kunipa kibali kwa siku zilizofurahisha. Tabu kidogo zisifanye nikusahau. Umesha tenda mengi nikiwa hapa. Hey, shida itapita bado kidogo. Nitachoka ni inue. Anipe
Mbukawe.
Onipe
Mbukawe.
Anipe
Mbukawe.
Anipe Anipe
Mbukawe.
Onipe
Mbukawe.
Onipe
Mbukawe.
Kwenye bonde hili la mauti, nakumbuka nilikuita, na wewe ukaitika baba. Kutegemea akili zangu na mawazo yangu, utanifanya niendele, aniendele kulalamika. Kuna kipindi najisahau na kujivunia mafanikio. Wengine naona taka taka. Nikumbushe mimi mtoto, na dunia tunapita. Uhai wangu si faida bila wewe. Mungu wewe ni mkuu kuliko vile na kutazama baba. Unisamehe, unisamehe. Kuna nyakati nadhani hii dunia labda ni ya ushindani, natumia akili zangu za ndani, ila bado nashindwa kuendelea. Nikumbushe nisidhani wakifanikiwa tuna upinzani. Nifundishe kuwaombea amani, na utatenda kwa wakati. Na ikiwa
kama nikisahau unikumbushe,
kumbushe wewe.
Sana mna marafiko na kutoroka shida ni kibao, tumeshindwa hata na kufikiria. Na kwa wala tujasoma, kazi ofisi kwetu ni noma. Labda tuwai vibarua, tuchape kazi ndo tupate unga. Ila wenzangu hiyo isifanye tuchoke kwa njia. Tumombe Mungu atuongoze, tusije anguka. Tunajaribu kupanda ngazi, tunateleza. Majaribu yamejaya na tufanya tunasononeka. Wezangu tusiogope, Mungu anatengeneza yote. Tumombe Mungu atuonyeshe jinsi ya kusonga mbele. Sio kila mtu anajiweza, hata aliona saja tosheka. Chochote Mola amekupa kama emoji tosheka. Mbona tunamuruhusu shetani atulete tamaa? Wenyewe kwa wenyewe tu tunaanza kunyanya sana. Tumombe Mungu atuongoze tu, shetani asilete zake utu. Atuongoze tu, kila kitu itakuwa sawa. Kila siku tunajaribu kupanda ngazi, tunateleza. Majaribu yamejenga na tufanya
I call upon your name to defend me. All of a sudden things are changing. Things are changing, things are moving. When I'm calling your name, things are changing, things are moving. When I'm calling your name, you tell me Santiago Fabregan. San, let me establish you. You tell me San Wola now. San, let me establish you. Apewe sifale, oh, oh, oh.
Zaila ngoja ni kushauri. Aina mana ukiokoka unafanyika malaika. Usiju mifanya umekuwa ila uduma. Mwanzo inakuwa ni changa sana. Maneno usemwa bila kujali moyo wako. Uwe na uwezo kwa kustamili mwenzangu una. Maneno kidogo yakisha semwa unarudi nyuma. Kifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima.
Nilipokuwa mtoto
ninena sawa kama mtoto. No, nimeshakuwa ninajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwasi Mungu, na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea, nina nimejua.
Kumeni au au, unaoteka na ho, na kuifa na ho, oh, oh. Aneno yao au, yata kukutosha.
Uwezi mama na mungu, oh.
Kumeni au au, unaoteka na ho, na kuifa na ho, oh. Aneno yao au, yata kukutosha.
Oh, waishi kwa miana. Ukisema usali, wanadamu wakuonesha uri zako. Ukisema uombe, marafiki wakusifie utafeliwe. Vingi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimbwi umeandaliwa wewe. Ili usikate tamaa, usilale usivunjike moyo. Maneno mengine atasemwa paka utashanga. Unaowajua ndio wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mtimilifu. Ona ujue unayemtumikia leo, na mimi na nyumba yangu nitamwinia Bwana. Mimi familia yangu nitamwinua Mungu. Mimi na familia yangu nitamwinua Bwana.
Ninaposema wewe ni Mungu wa baraka, tena hujawahi chelewa. Ninapofika mwisho wewe huja haraka. Naomba unipe nguvu, nikiona maovu mimi nikimbie. Unipe nguvu, kila siku nyimbo mpya mimi nikuimbie. Na wasiwasi sina tena, uiliisha kama pema. Wasiwasi sina tena, uiliisha kama. O Baba umejawa rehema.
Nilipata maisha iko sikutaka wedo.
Kaza neno lako, wana kwangu utawaacha kama yatima, bali utawatumia msaidizi, awafunze, awape nguvu, awafariji mioyo. Nami naja mbele zako Baba, niko mbele zako, naomba unitumie msaidizi, anifunze, anipe nguvu, aniongoze kwa kazi yako Baba. Chukua Biblia nafungua bila mpango, ukurasa wowote inasoma mistari michache tu, naanza sinzia, nafunga Biblia, naanza kuomba, kinachofuata naamka asubuhi kusema amina. Baba nisaidie, tuma nguvu zako, tuma uwezo wako, tuma roho wako ndani yangu Baba.
Niko hapa, niko nguvu zako tu. poa sana mimi na bado niko. Tunajibu ni poa tukisalimiwa. Na ndani wengi wetu tunaumia. Picha mtandaoni, maisha bandia. Kwake Mungu hakuna kimejificha. Uko sala
hii maisha noma. Bila Yesu singepona na mashida yange kwa majana. Bila Yesu kila kona nishaona hii maisha noma. Bila Yesu singepona na mashida yange kwa majana. Yomana Sunday
badala ya kushikisha unikosi mali njilia sikika.
Bible kipande
ujumbe unasafisha. Ukinituma tambali nitafikisha.
Hayasifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu. Hayasifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu. Bila ya mimi kule kiume mimi kule bila ya mimi kule kiume.
Daily tunapiga hii injili mbele yake si atuna siri Mwari umebadili yote, machozi umenifuta yote, aibu umeondoa yote. Umeniita mwana niliyekuwa mtumwa, umenisimamisha katika wingi wa neema, na umeniketisha mahali pa juu sana. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Feli ndugu na jamaa walisema nimeshindikana, na kumbe wewe waniwazia mema. Umri uliposogea walisema ndoa si fungu langu, nilipofiwa na mpendwa yule walisema sitaweza tena. Baada tu ya kufilisika siku muda wa kuniombea, na kumbe ndani yao walifurahi.
Wale nili roll now, wale nimekwama now, back then and now. Wako zangu wako zao, let me break it down. Sa jame nilinda, menisaidia kushinda, shetani akiniwinda na hajawahi dinda. No bill kamelinda, nina follow akilinda. Kwenye giza menishikisha galaita, kumsifu all day all night. Wagedomo okay alright, kwa knees we fight tuko fiti taita. Nina Yesu niko super kama Mario, tunangoja aje soon ama hari oh. Ni msifu all season kila hali oh. Niwe single ama nime Mario. Nimekuwa wagedomo now, niite wagedomo now. Unanipa wiki mbili wow. Mini wagedomo now, wagedomo now, wagedomo now, wagedomo now. Sita sahau, sita sahau, wagedomo now, wagedomo now. Sita sahau,
watu tulianza now, watu tulifail now. Tukashikilia, tukavumilia now. Tuka dream, tuka believe, sai tunachieve now. Watumishi tuliomba nao, washiriki tulikesha nao. Baraka zile muna cheki right now, ni kwa sababu ya bless nika, ni juu ya mambi zao. Warembo walini show your soul, wow. Waboy walini show weni baba yao. Sita sahau, my fans nita wapa haki yao. In fact, kujia ni hug right now. Waki yao, sezi sao, Christ ndo baba yao. Chao, narudi church right now. We forget too quick, but me I wanna stick. This is serious, shira, this is so real. Nimekuwa wagidhomo now, nita wagidhomo now. Unanipa wiki mbili, wow. Mini wagidhomo now.
Wagidhomo ni how, ni how. Wagidhomo ni how, ni how. Wagidhomo ni how, ni how. Sita sahau, sita sahau, how. Wagidhomo ni how, ni how. Wagidhomo ni how, ni how. Sita sahau.
Nikiwa mado Nishie nani mimi nauliza ni mwabudu nani mimi Jehova nimenyosha takuabudu milele muweza unaweza na hakuna kama wewe
nauliza
Tunayoyafanya ni kulegeuza
mambo yanatimia. Wanaume kuoana, wanake kwa wanawake imepitishwa. Manabii wa uongo kila kukicha wanatokea. Watu kuwania hizo vyeo, nini unategemea matokeo? Manabii wa uongo kila kukicha wanatokea. Mambo yote tunayoyafanya ni kuligeuza neno la Mungu.
Ilikuja na tamu, leo nishubiri. Unifaidi sana, leo wakutamini. Amekutosa mimba, amesharuka hawamini. Na 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 na.
Hey, hey, jana jana uwa mtamu sana. Niko papa mwana leo kulipa matanga. Mbona leo kulipa matanga. Ujewai ujewai. Wewe piki uso chenjaga. Wewe uso chenjaga. Ujewai ujewai. Wewe piki uso chenjaga. Wewe uso chenjaga.
Hey, maneno yenyu ni kabulet ku aim. Kasindano ni nabaka pia tizi utathani aid ya kiganju. Na God when you main kwa himambo ambush juu ya vile tumeread mamitambo. Na wenye chuki wana ail ma internal. Favor si conducive nili wa gay marifaro. Na from the gutter tukiplay kwa mitaro. Sama rapa na wa school Mrs. Train na Hikaro. Weaker than I think, send it deeper than I dig. Ni wapi na linga kwa kweli nindo mina sick eh. No man is an island mina kid. Ati kwa moko rahis kiki orodha ya biza. Na we usio change anga. Na we ndio drive kila denga ata. Sambamba na we sibo vei ha. Ambia adui sewa penjama.
Ujewai ujewai. Wewe piki uso chenjaga. Wewe uso chenjaga. Ujewai ujewai. Wewe piki uso chenjaga. Wewe uso chenjaga.
Father please have mercy. The enemy a curse me. Father please have mercy. The people have to judge me. But it no matter what them say, it no matter what them do. Father God, they know your word is always so true. It no matter what me gain, it no matter what me lose. They know like over body, I'm back to watch you. And now we are go band them, run them. Enemy are shun them. Positivity in our life, we have to get them. Teach the gospel to come here in a. Me niko kanisa na siko yule mama bima. Shetani ya nataka sana kune bima. Nita omba maombi mbaka mene pate bima. Mina juwa uto chenjaga. Machozi yangu wewe utafutaga.
Ujewai ujewai. Where we'll so change up, where we'll so change up.